Baba nitume nitaenda.
Jenta folka Davido. Hakuna masomo shalo unawakilisha right. Na mimi kama shadow bado unawakilisha light. Bado na kogopa peke kanyash. Nilikuwa naishi to clarify my purpose. Nitume kama mtume. God of gods weni alpha omega provider. Leo ni sapa na omena. Eyes closed nionyeshe njia, shika mkono. Unanitetea kila wakati, lawyer pro bono. Niko busy yes but not busy for you. This is spiritual, sio physical too. Na nitawari nini, niko na wewe roho juu. Awoni mapenzi yake bana, don't you.
Baba nitume, nitume nitaenda.
Stama kama ose, nguvu zako tu sio kama ote. Tunawabamba kaa wote, taja wapi niende kokote. Na chill na wewe sio the big boys. Kwa matendo yako tu, you're na rejoice. Bado na obey your voice, niko ready. Suni tume jameni, nimetumu nisikizeni amkeni. That is what I will do for love. Ulituma mtoe wako a die for us. Can't pay you enough labda kikoras. Mali tuko gather due joy kwa hapa. All good things ndio yeye anataka. Sio lazima kuje we sema wamini. Na urudi useme umona nini.
Baba nitume, nitume nitaenda. Baba nitume, nitume nitaenda. Nitaenda kufikisha neno lako. Baba nitume, nitume nitaenda. Baba nitume, nitume nitaenda. Baba nitume, nitume nitaenda. Nitaenda kufikisha neno lako.
Deo kodoma negodhie Digo kararia mueto Okore olendo mangai Kone godhie Digo kararia mueto